sana va faila ku TikTok mama. Ngatini na maile ya mula mwalo ni sombe. Ngatini na maile ya mula mwalo ni sombe. Dawa kama sanga maumia wa pwiririka wa ya mwume wa mioyo. Na ngula mwana kasi wa pwiririka wa ya mukasi wa mioyo. Bose tuli maule.
Content from guys. Uyu ni madamu, uyu wina ngoni wapasai.
Tulimahule, firia piofisa mfoni na ine mufiana.
Tulimahule,
kama message voze tutirita tirita bie.
Tulimahule,
fa, let's go. You break up with your boyfriend for cheating. You get who was dumped for cheating. Na iwe akudamba, belenga ma message. You slept without deleting. Love, ibwele na mashoko. My disappointment in a chikonko. Sekula muti macho sako loko. Pasako chansi the guy that unoko. Chachi chachi puma wadabu wacha konkyonoka. Angazi kika no mofoso moka. Wonse muli happy. Ring on your finger na wedding yo popo.
Você é tudo em baúle.
Shut up. Kalalania Promotions. Take over.